Yeah. It's a boy, it's a boy, yeah.
Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa. Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa. Maisha hii ni ngumu bila Christ na kwambia. Muombe akusamehe hizi zako mbaya tabia. Jesu niko hapa ninamua kumimbia. Kwani hapo jadi nilikuwa na mbibia. Kwa vila na huruma mi akanisamehe. Nami nime acha njaro zote za stare. Kwani megundua life mfupi duniani. Kisha siku ifike tuwede hukumuni. Na tuhukumiwe kulingana na imani. Walio mwamini Bwana waingie binguni. Na watenda dhambi watupwe motoni. Milele wataungua wakiwa na shitani. Kitu lilisikia na wala si utani. Ndugu jiulize unataka kwenda wapi. Kwanini uamue kuishi ndani ya giza. Na pande ya kimungu kuna muangaza. Ambayo mwanga wake hinga kila mara. Inafanya maisha iwe tu ya raha. Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa. Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa. Mashida yamejaa huku kote duniani. Mashauri zatufuata kila saa maishani. Kwa kuwa kila mara twajipata taabani. Usikufe moyo we kuwa na imani. Kisha waombe Mungu akutoe matatani. Piga we magoti na uanze kwa maombi. Kisha kwa imani uende kanisani. Umpe Mungu wako shida zote zako. Ukimkumbusha matendo mazuri yako ambayo umefanya maishani mwako. Kisha uombe akusamehe makosa yako. Kama vile we huwasamehe wenzako. Kama Ayubu itabidi umevumilia. Omba Mungu mumba wacha we kulia. Lazima maishani mashida tupitia. Nasi tukipita binguni taingia. Binguni taingia.
Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa. Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa.
Kwa kweli huyu God atupenda atujali. Kwa kuwa everyday atuepusha kwa ajali. Devil akikam na msho misijali. God ni msweet ni mtamuka asali. Kwa kuwa atukoa tukiwa sina dhiki. Na pia tuongoza siku zote za wiki. Kwani hutulinda kutokana na ibilisi. Kama sio yeye tungekuwa wapi sisi. Sifa zote zimrudie kwa kuwa anaweza. Milele ntamsifu kwa kuwa ni Ebeneza. Nayo hii injili kwa bidii nitaeneza. Kwa kufanya hivi nitazidi kumpendeza. Kwa kumfuata yeye hawezi nipoteza. Nafuata njia zake kwa kuwa unielekeza. Katika maisha kuwa maisha yenye raha. Ukifuata yeye utaishi kwa furaha. Don't lose hope cause life is sad. Just be frank and talk to Jah. Stop thinking that your life is cursed. No matter your problem just never give up. Never give up. Yeah.
Maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa. Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa. Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna. Never give up, mje Mungu yani Mola. Ili maisha yako yawe poa yani sawa. Never give up, hata maisha kiwa noma. Never give up, kiwa nayo ama hauna.